Tēnā koutou katoa e te whānau nau mai hoki mai ki runga I tā tātou nei taonga, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika iwa te kaumawhitu iratahi te iarire. Kua hau tēnei ko Janelle Popata, tā koutou kai kawe kōrero. E te whānau, ko hono mai tā tātou nei kai kōrero o te wā nei, tēnei o ngā mārei kura wahine toa no te rarua, ko weira ko Meridan Keeper. Kia tahuri aki a hau ki te mihi ati ki aia. Tēnā koe e hoa, pehana koe.
Tēnā koe e hoa. O, kā nui te pai, kua whiti mai tērā, kua whiti mai a tamu nui tērā, nā reira, kua piki te ora o te ahiahi nei, ahiahi a tāhua nei.
O ai, a tāhua aru atu. Mauri ora e hoa. Ka āhei koe mō etahi o ngā whānau terapia kare anō e mōhio ana kōwai koe. Haka mōhio mai kōwai koe, nohia koe, kōwai tō whānau.
Ai, ko Meridan Keeper hau, e nuku māua ko taku sāpa mai I tāmaki makaurau ngā tau e whāki muri kia whakatū te toa mītira, ko whānau mītira. Inai nei, kua tahuri au ki te mahi me te taha o te rarawa, kua I tētahi o ngā kaiwhakahaere, o ngā tau miharo, The Incredible Years. Tētahi atu aku me ka mahi au ki Nostic. Ai, ko Wainui te marae, ko Māua ko taku sāta tīra, tētahi taha, ko taku kuia tīra, te taha o taku kuia, I tipu ia, I whānau mai ia, ki roto o te rohe nei, ko taku taha tērā atu o aku taha, ko Ngāti Maru, Tuahu.
Kia ora. Hara mai tētahi āhua. Tēnā koe e hoa mō tērā. Ngā haka mārama ki a tātai tēnei ahiahi e hoa. You are one of the leaders, tutors, coordinator for the Incredible Years Positive Parenting Program e hoa. I suppose our whānau would like to know, what is this Incredible Years program all about?
As you said, my friend, it's a positive parenting program. Now, I know there's some people out there, they're wanting to know more because they've either heard things about it or they've seen things online. And it's been actually researched for about 35 years now. It's been running internationally for 35 years. And, you know, I have to be honest myself. I was kind of a little bit dubious and was like, hey, what's this, overseas program? What's going on here? But as soon as I joined in, you know, I was like, well, I have to trust my iwi. Trust my iwi. And Te Raro has been running it for 10 years now.
Wow.
And so, yeah, it's been proven to work really well with our whānau. Because one of the important parts of that, or key, I guess, philosophies of the program is that it is adapted to the whānau that you're working with. So it's not just a matter of, you know, being a robot and spewing out the program. You plan and you incorporate the needs of the whānau that you're working with. So, you know, so we have karakia, we have kai, we have a haitiaki mō ngā tamariki, we have era, e ronga mea katoa. E hapai ana I ngā whānau. And yeah, so
beautiful.
It's a 14-week program. Runs for 14 weeks, 2.5-hour sessions with a kai in there, of course. And it's a really well-funded program. Karekahe usu.
Oh, nice.
And, you know, our mātua, our whānau, they leave the program just kind of pretty much like blown away, and they just feel like they come back and say, you know, my life has changed basically because of this program. It helps to create even more bonding with our tamariki. Everybody feels, you know, empowered in a way for both our tamariki and our mātua. So it's
awesome.
It's not something where we're not about trying to tell parents how to parent. We offer up these strategies.
Nice.
And parents take, you know, what they feel is going to be helpful for them.
Absolutely. Yeah. And I've heard a lot of great things about this program. A lot of my friends are teachers, kaiako parents as well, who have done this course, this program, and just like you said, they're just, wow. This program has helped to increase positive tamariki behaviours, I believe, bonding and social skills. Te mea, te mea, he maha ngā hua, ne, mai tēnei o ngā hōtaka. E hoa, so how, if our whānau are interested in this program, how do they go about that?
They can call us at Te Rārawa on the 0800 number, and it's actually 0800 Te Ora, but yeah, they can contact us via the 0800 number. Mm-hmm. They can contact us via email, admin@terarawa.co.nz. They can message us on our page, via our Te Rārawa page. Pretty much just about in. And also, if they do jump on our page, you'll see if they want to, like, say, text us, like, contact mobile numbers on there. But probably one of the easiest ways is probably to message us on our page, because then we can send all the details. So there's also a registration link for people who want to, you know, who are definitely keen and interested. They can send through their details via the registration link, which is on our Te Rārawa page.
Wonderful, wonderful. Ewa, mihi ana kia koe. And when does it start, the whole program?
So we're starting in a few weeks' time on the 18th of August. We actually run two programs so that whānau have, like, an option. You know, if one day doesn't suit, then they can jump on the other day. So it's a Tuesday or a Friday from 10 a.m. till 12:30. And it's for 14 weeks. So as long as whānau attend, I think it's 10 or 11 out of the 14 weeks, then they get to graduate. And we have a real mean-ass graduation, mean-ass high presents. And
awesome.
It's fun too.
Yeah,
that's the other really important part about it. Make it fun for our whānau.
Oh, awesome. E hoa, mihi ana kia koe, hakawātea mai te kōrero kia tātou pāna ki tēnei hōtaka. The Incredible Years Positive Parenting Program, e hoa mā, nō reira mihi ana kia koe, mire dain.
Tēnā koe, e hoa. Ngā mihi nui atu ki a koutou whakarongo mai nā. Tēnā tātou.
Tēnā koe. Mauri ora.
Mauri ora.
Ai rā, e te whānau, koeira ko te reo o Meridane Kipa, ko ia tētahi o ngā kaiako e hakahari ana i tēnā o ngā hōtaka, The Incredible Years Positive Parenting Program. Nō reira, ai, rehita atu, haere ki te whārangi pukamata o Te Rārawa Iwi, kei reira ngā kōrero, ngā mahukuhuki e pāna ki tēnā o ngā hōtaka, ka āhei rānei koe te wai atu ki te runanga o Te Rārawa, 0800 Te Rārawa e te whānau. Imera rānei, admin@terarua.co.nz. Nō reira, katahi ko te hōtaka rawira wāti, ka whai rautaki, ka whai whanaungatanga, ka whai taonga koutou. So what's included in this free program? Hore kai hutu, ka pai. Yummy kai, morning tea, childcare, transport vouchers if travelling from out of town, weekly spot prizes, graduation lunch and certificate. You must attend 10 out of the 14 weeks. Does that make sense? Rangatira, koeira ko te reo kōrero o Meridane Kipa e te whānau. Nō reira, pēnā hihi ana koe te rehita atu ki tērā o ngā hōtaka, The Incredible Years Positive Parenting Program. Hakapā atu. Whātoro atu ki Te Rārawa Iwi, wai atu ki a rātou, 0800 Te Rārawa. Pukamata rāinei, ka āhei koutou te hari kironga i tā rātou whārangi pukamata, Te Rārawa Iwi, ki reira rehita ai, ki reira ngā kōrero katoa hangapu ana ki tēnei o ngā hōtaka rawera watu. Nō reira, ka nui ngā kōrero mō tēnei wā, mauri ora ki a koutou katoa e te whānau.